dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, urakoze cyane. Nanjye reka ntangire nsuhuza abadukurikiye ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro dusangira ijambo. Ikiganiro cyo kuri uyu munsi cyakomeje kureba hanini ku ngaruka z'imibano ikomeje kuzamba hagati y'u Rwanda na Uganda, ubusanzwe ibihugu byamye bisangira kabisi n'agahiye mu bihe byatambutse. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri y'umwaka nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashe umwanzuro wo gukumira abanyarwanda bajyaga muri Uganda, kuko ngo rwabonaga ko bamwe muri bo bahohoterwa bagakorerwa iyicarubozo, bagafungwa abandi bakicwa nta mpamvu zigaragara. Rushinja kandi Uganda kubindira abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Kagame, bamwe muri bo bahoze ari inkoramutima z'akadasohoka mu butegetsi bwe. Sukuza abanyarwanda gusa kujya muri Uganda, ahubwo habayeho no gukumira bimwe mu bicuruzwa byavaga muri Uganda ntibyongera kwinjira ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo byagize ingaruka kuko ibiciro kuri ibyo byazamutse. Mu mwiherero w'abategetsi bakuru mu Rwanda wabereye igabiro ku kwezi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko imibanire mibi y'igihugu ategeka na Uganda yaba imaze imyaka 20 isaga. Ahanini ngo Uganda yamye ishyigikira abashaka guhirika ubutegetsi bwe. Ni ibirego ariko Uganda itarasubizaho mu ruhame nk'uko u Rwanda rwabigenje. Mu ibaruwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni utegeka Uganda bivuga ko yandikiye mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, ahakana ibyo birego. Avuga ko ahubwo hari amakuru agishakisha ku Banyarwanda bashaka guhungabanya umutekano wa Uganda, kandi ko azayatangaza yaboneye ibimenyetso simusiga. Ni ibaruwa yazamuye impaka ndende cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikiganiro cya none mu ngaruka twibandaho ni uburyo bamwe mu Banyarwanda bakumiriwe batabyihanganiye bagahitamo guciza ubusamo bajya Uganda. Abatamenyereye hari ababambutsa bakabaha amafaranga. Mu kureba uko ibyo bikorwa, turatemberera mu karere ka Gicumbi gahana imbibe na Uganda, n'ubusanzwe hakunze gukoreshwa n'abanyarwanda bajya Uganda mu gushaka imibereho.
Bajyaga bambwira ngo bavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya Rukamba. Ndararuka njye Buganda, ndararuka njye Buganda.
Igice kinini cy'iki kiganiro ntugari kigufi kirihari urugendo rw'amasaha 2 n'igice twakoze n'amaguru tureba uko bikorwa. Muri kumwe na Eric Bagirubusa bahaye ikaze, reka ntangire mbumvisha uko nishyize mu mwanya w'abashaka kujya muri Uganda, ariko nkaza kuzitirwa n'uko nta munyarwanda wemerewe kujyayo.
Mwaramutse?
Yego.
Amakuru?
Yego.
Ndi kujya Rwene. Umuhanda ni ubuhe?
Yeba ngugu. Leba ngugwe ikikamera aho ya ngugwe ngugwe.
No kuvanga ngo ndatambikira aha ngaha.
Eh, kuba wowe tuno mu kunuye.
Eh, wowe uri umugande kazi?
Eh.
Habwo uri umunyarwanda kazi?
Awe. Ngo gumushumo ku.
Ngaho reka nkomeze rero.
Yee, komeza.
Mwebare?
Eh.
Murakoze. Ikigaragara cyo mutuyira twibusamo abanyarwanda bakunze kwifashisha bajya muri Uganda mu bikorwa bitandukanye, cyane mu gushaka ubuzima. Nanjye muri kamwe mutuyira twibusamo duhana imbibi na karere ka Gicumbi, ni ku ruhande rwa Uganda. Nanjye ngezemo ntawe uri kunkumira, gusa ndagenda mvugana n'abantu batandukanye. Abantu batandukanye rero numvise ari abanya Uganda. Muraho?
Yego chef.
Amakuru? Urakomeye se?
Ndakomeye.
Ndetseho. Yendo munyarwanda. Aha mpagaze nshaka kujya Uganda, biri bunyorohere?
Birakorohera.
Biransaba iki?
Ahantu uri kujya uburahaje.
Nshaka kujya i Kabare, ariko ntabwo byemewe kuba nanyura ku mupaka.
Ha, ubuso n'ibiri ubusaba umuntu wo kugucishaho.
Arancishaho kubona biragenda bika.
Urashaka kurira igatuna, urashaka kurira he?
Igatuna se ubundi twahataye.
Kwa nagukishiye hano ugafata igato.
Wowe uri umunya Uganda?
Ah, ndo hano mu kandi kandi uri umunyarwanda nanjye.
Eh, uri umunyarwanda? Okay. Ubwo nakwishyura ngahe?
Si imitwaro ibiri se.
Imitwaro ibiri ubwo ni 20,000 by'amanya Uganda. Sibyo?
Eh.
ubwo 20 by'amanyayuganda cyangwa by'amashiringi n'ibihumbi 5 by'amanyarwanda
nago kishiye hano yuko niyo ducyuzi ko batubujije imipaka ugafata igatuno kwifatira imodoka kwigendera naho iyaha ni yakure
iyaha ni kure cyane naba n'abanyarwanda bose
yego
uraho
yego
umunyarwanda
eh
inzira zimeze zite se ti
ari na kibazo
atewe yanaye ndangwa tembere katuno yarabiragwene ngo naza kabare
rwe ni hari abantu bari kubakumira se
oya niye gato niyo wagezeho na muntu kumira kirete hano mu Rwanda gusa
harimo kugeze
ngiye kaba
niko kandi nakibazo nahuye ne
Ate na naye ndango mutoza wabuhekwa bari ho yarabira
ubwo bari kumbira ngo kugira ngo ngere yo biransaba kunyura tuyira to
twafanya nyine
oya
Nina chama nyisize ngakarabo muhanda karabo muri duwana tezo ko ri kubimanya
wat
tokora bangene za panye Uganda yote bakakwate kibuzo kiri kunuye umugwanda
urewa ari cyagucya gusura
ino arabona ari ngiye gusura
nene gwashire gwene tari kwata pishika musa iyo
tibara muzimbe
gwene nta basirikare b'u Rwanda
bari aba police bakamuteganisha
ngo Rwanda se bamanuka itsi
ngiye murabya kwate gwene
Hati ya yabaragende. Umuraje hasiri yaho bari kutekera bwo kubaha.
Awabeje hatara ba police.
Bawo babarabe bate. Ngendo yaka kwate pici.
Ngo ugende nta kibazo.
Baraba
police. Nta kibazo mfite.
Baraba police nyo kimbangire bagwene bamukwata ni bamwiba. Aba police bagwena ho baba kuvwira. Bo bagufashe bakamenya kuri gukizapanya uri umunyarwanda barakwiba. Niyo mpamvu nashaka ngo njye nkukishu ya igatuna nore akatuna kuno muhanda nyabagenda ayetembere motoka yegendera ni nkumina nani mukikamya hano yakwata wabuhekwa turi ko hamanya
cyangwa hangaho bakukisha hangaho
ufate kwa buhekwa tumanuke bona police wahura nayo ngo gufate ngo ikwiye ariko hano bagucyaki Nutkuvite twose bagirigira iki baradutwara niyo wabaza cyangwa cyaza suko twacya
wenda kumuraje kisasa
ah kisasa ati twatora yore umuhanda guri kushuma wabuhekwa ukakwata mayengo niho ndamurabye ni nzira yapfe turahita twa
murabe kabindi
kabindi nka aha tushume turi kukwata mayengo
akonka mayengo tamwise yo ngo hari umusirikare
Nibamweta sema ni mumanya ntabwo ari umusirikare ni umuntu wigize nka mayibobo wiba abantu gusa.
Iya mu Rwanda?
Aha ni umuganda. Ariko we mfite twari kahara katuna nayegera no mukaba. Ni we mutegere motoka. Njye ndakuzanira imodoka ihita gutwara.
Okay, njya gushuna mu bwabo. Abo nta musirikare ushobora kuza.
Ah ah.
Kureba bari
gutoroka. Ni ngona abafite kanyango bunyinywera hano.
Okay.
Mwana ngura ry'ikijumba toke.
Baramutse.
Yego.
Ndabona
wagi kibumba cyose.
Njose.
Ya
haracyari mu gitondo.
Tugendere.
None se? Iyi mirima yo mu Bugande. Mwa mwara yatishije
mu yivura. Yego, urabara kugurisha.
Ariko rwamwe banagura.
Ubi bijumba mwabyokeje ryari?
Ngeho bari bagishije mu
rwanda. Nabwo mwari mwaratishije. Okay. None se? Buretse. Genda gake ya tugane. Uragenda mu bisambu gutya gusa
oya arakayira turi
hari abantu ukunze kwambutsa muri ubu buryo ariko mbabana bakoyera ubudiri ya mugishanga kiriya
sinzi nimbo ha
ubwo buri muntu aguhangaha ngahe
ziterwa nuko ate hari abuba wambukiriza nk'igikapu iki hari n'ibyo ashobora kuguha ibihumbi 10 cyangwa 15 Nao ni tujera hivu gande nufuge menshi wa hichari.
Simfuge menshi ni hichari. Ako se hivu nujo kujira ngomu mire muri zinzira. Ngari mubi sanga ngeja arimi meziri.
Kwe, ichi wazo ni ichi mipaka uziko baifu. Kuhuni gishi mbi yu kwipori. Udiki kazi nofanya. Paki jie waza fungu ni mipaka ni watu zacha mubila nyawa jeni.
Bose mubona byarabahombeje byarabunguye byagenze bite
byaraduhombeje none si ufite udushimbo twoka tujyana magendo waratwihingiye singora cyangwa bumwe banagufata bakabikwambura
bande babikwambura
abanyarwanda bakabikubiza mu Rwanda
none ahantu tugiye twari turi hano ku butaka bwa Uganda ariko noneho ndabona wagira ngo uri ko nsubiza ruguru
oya turagenda duca no kumuka turayibona cyangwa nibone mufata da bibonune bagiye bashije turi kibona
ndi kukibona
ubwo yigiye ngo yugatuka gutubugira
waha turi se nta musirikare cyangwa mu police ushobora kuva kutwitambika w'u Rwanda
na namubonye nakugira ni cyitubiriri
kwisubiriyeyo akazaya abavogera ubutaka bw'ikindi gihugu
bw'ikindi gihugu nani saso yaturikiza hano
muri aka gace si wakunda kunyura za Kanyanga we arabatekera mwe mukajya kuzana
bazizana nka ryari se ubundi biterwa nuko ufite abakuze ruzira n'izisaho nk'ubu ushobora guhura n'imbona yikoreye
ntitubona imipa kuko bagiye bayuba uba hani mu Rwanda hani Uganda
ubu turagenda tubicaho
ibi byose n'ibigenda bitandukanya igihugu n'ikindi
aha ni Uganda aha ni mu Rwanda
ubwo uhagaze gutya uri mu Rwanda
eh uri mu Rwanda
Ndabona
uhashye Uganda. Kawunga uravuga ifu y'ubugari cyangwa igikoma. Wowe hari ubwo byari byakubaho?
Twe dufite inzira tuzi nta nubwo bari bigeze bamfata. None se hari igihe ndara natageze Uganda. Niyo nari kuva muri ariya Masaka nikiriye hano nkakomeza.
Noneho ugeze Uganda. Iyo ugeze Uganda uba wumva ufite umutekano.
Uganda atari babazura twakubwiraga bamwe biba ngo wagiye udateje ibiti n'ibiti. Ahandi ni umutekano ubu ni ukuvuga wikoreye Kanyanga umusirikare hano uyifite aragufata ariko wageze ubu ntabwo yagufata
iyi ntambwe nayo itageze ntabwo yaza ngo avuge
yaguhangangiye ariko wirukanse ukagera hariya yagukurikira
akurashe se
akakurashira se mu kindi gihugu iyi kosa
mwebe rero nicyo mubahimisha
n'abahinzi bahita bahinguka bakagutabara
urabona aho nari mfite amasaka
hari
igihe babafate babirukankanira kuri kiriya gitusi kimwe kinini uri kubona bagasubira muri ariya masaka yanjye iyo bagezemo ntabwo babakurikira
ariko se ku ruhande rumwe bavuga ko Kanyanga ni ikiyobyabwenge abantu bagira ngo niyo mazi mwinywere inaha
ntabwo nzoga zacyo tu
ntabwo bibabangamiye kuba munywa ibiyobyabwenge
kubinywa birababangamiye ubinyweye nabi ariko iyo ubinyweye neza nta kibazo bifite niyo zaba zamisingize wazinyweye zikugwa nabi usaraguri kurasara aho ugiye si wambwiye yuko uhazi se ahita abaye wowe niwe urira imodoka mu modoka ntuvuge menshi wikomeze nugera i Kabare uti ndagirira amaso
ubwo biransaba kuvuga uruhe rurimi
nyine niyo wava mu kinyarwanda uti ndagirira amaso nta kibazo ahubwo uri buze kuvunja amashiringi
ndafata amafaranga mfite nyavunje mu mashiringi
yuko uri bwishura amashiringi
hariya hantu turi kureba ni he
nyine ugiye kuririra hariya
aha ni ku boda yo mu Rwanda hariya ni Buganda
none ndurira he
ururira kuri ariya mazu amwahera gutya yuko tugiye gufata kuri kariya kazu ducurike gutya dufata
ko ari kure
mbonye umupaka ngira ubwo
nta
kibazo nakubwiye ko nta kibazo gihari ese
mwebwe mujya mumenya amakuru y'impamvu iyi mipaka yafunzwe
bamwe baravuga ngo haba ari abanyarwanda Museveni ngo yari yafungiye Kampala abandi uko mbese babivuga uko yishe ntawamenya amakuru
none se ubu mwajyaga mujya kwiga Uganda
abana bacu biga
ufite abana biga Uganda ubwo ni bangahe
usibye ko bakiga mu mashuri matoya ya hano igato
ntabwo
bariga primary
bariga bagataha cyangwa bigabana bayo
bariga bagataha kwa masengeri ST
abo se wajya kubasura
hari igenda yo mwabasura
unyuze muri izi nzira n'ubundi none se wowe hari ikibazo ugize
ntacyo
wowe imihanda iragendwa nta kibazo
ntacyo
uhashyikise
mpasha gahunga
karagurika neza sawa
none se buri munsi umuntu winjije nk'uko
unyinjije
oya ntabwo wapfa kumubona ni rimwe na rimwe kandi nabwo bikunze kubaho ku munsi w'imisozi nko ku wa gatatu no ku wa gatandatu hari n'igihe bazaga bakarara bamwe mu rugo mu gitondo bakurira imodoka yanjye
bakarara iwawe muziranye cyangwa ari ukuba bubiriyeho
hari igihe duhurira aho mu gishanga wenda inzira zaba ziri mbi nkabafata nkabashyira mu rugo nk'abashyitsi yuko njye ndongora ugwinye mukarange hafi y'ibyumba iyo mbonye umushyitsi ndavugane n'uwa mukarange baba batabizi noneho nkajya no kwa mwanzura kwa mudugudu n'icyo
bugacya akamwambutsa akaguha amafaranga
kugenza urugendo rero
ndabona na telefone yanjye yabuze rero
gaturuhukweho ndabona
numvaga ntagangaye
ariko aho tugiye kugera n'ahamanuka duhita dufatayo
ndabona muri izi nzira ngenda mbona dusashe bazanamo inzoga za Uganda za Chief na za Zebra okay
barikwisha hano byose
mbe mumenyereye imisozi njye urabona ukuntu mbaye
ubu se ikizamuka warusha wahazamuka
henshi bara kugerageza
ariko nitwe n'umu kuzamuka kandi bumwe twanasinze ahubwo sasa
mwasinze
mukahazamuka
ese uyu ujya kuzana Kanyanga nawe
nyikora se reka nyizana mu nda
ariko abarembetsi burabazi bazikorera okay
n'ubu dushobora guhora n'uzifite
ariko bakunze kugenda ijoro cyane
i Buganda niyo haba heza hate hose nta gihugu cyaruta u Rwanda
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri radiyo Ijwi rya Amerika turarebera hamwe ingaruka ku banyarwanda nyuma yo kubakumira kujya muri Uganda eka bagira ubusa niwe mukiri kumwe kuri mikoro ubwo twari twitaye turuhuka niko abantu bagumye kudutambukaho bava guhahira Uganda
muraho mze muraho amakuru
neza
muraho mukecu yego mze
nanjye ngo natemberaga ndo umunyamakuru ariko nabonye ahantu mwajyaga mukoresha mu kugenderana n'abanya Uganda nabonye birasa n'ibyahagaze namwe muvuye Uganda
nje baravuye mu bahinzi niko ninga Uganda ariko mfite imirima mfite n'abahinzi niba nagiye kurinda
none se ufite ibyangombwa bivuga ngo uri umugande aho ngaho bigenda bite nko kwambuka bigenda bite
dutuye nabo bagande sinajya ngo njyanye ibyangombwa keretse ngiye ngigatuna gutese
aha ngaha ni utuyira bavuga ngo nutwapanya cyangwa se utuyira twibusa
turabizi
uho nta kibazo ugiramo mu kugenda
ubone mu kugenda kuko ntuye hano hano turashingiranye ubwo ndazaho namara mbese nko kuhingura abakozi mwaza nkahura n'abayobozi bacu mwabwira ndimo kuva mu Bugande mfite yo imirimo ubwo rero n'abandi njya mu kisi yose igatuna ubu ngubu ryo guteza byarahagaze ubwo rero ubu ngubu rero ndaza hano reba nkaha aho barimo guhinga aha ngaha harimo n'abanyarwanda n'abagande
mukomeje kugenderana rero mwebwe ko hano
rwose turagenderana
ku ruhande rw'u Rwanda bagufashe bigira
ntabwo ni amakosa
ubu ushobora kujya muri Uganda ugahaha ukaza
iyo wahashye iyo bagufashe kuko uri wanyuranye n'amategeko barabijyana
ubu wanashingiye Uganda se
njyewe se rwose uyu ni umwisha wanjye hariyo abakobwa banjye bane ndetse sinavuga se muri Uganda kuko hariho n'abana afite uri muri Kameruni uri muri Amerika u Rwanda n'Ubugande sibona bari abazi bacu ubwo nibo babyeyi bacu ibyo babangamiye ntabwo tubizi uretse twebwe nuko twakubahiriza iki amategeko y'iki ya leta na kimwe na government
nkubwo ngo nta kindi mushobora kurenza kuri ayo mategeko
none se twa kwatari twitegeka abaditegeka niwo bagira iki babitubwira
ubu uzasarura cyo
ubona se no sibarimo guhinga reba hano ahanga afite imirimo kuko bamaro niwo bamaye imirimo kuko iyi mirimo yacu y'urwanda ntabwo ihagije ubwo rero umuntu yakwatiye ngo ugende uhinge njewe uko ko ndajya mu buyobozi ndimo guhinga hariya ntabwo njye kwifuruda bambwira nusubireyo nabyemera ubundi ibenge biturimo ari kagame n'amaseveni nibo babizi ubwabo ari babiri subona twebwe ahubwo ije tutazi twaba wende zirakarengana niko navuga kandi njyewe n'umunama njya mbivuga kuko twebwe nabwo tubizi
tukomeze sawa sawa
Hey, what's your name? Hapo kugufata ni mpaka kugufunga muruko.
Mchigo chindelezi? Nani sugu hapo kugufata ngu kugufunge weme ye urwaje wa bimeze bite.
Ukunu kuiha.
Sawa. Hawa ni wengi. Murao.
Ego.
Umezele.
Na shibasa.
Naribi. Murakome.
Naribi. Murakome
ye. Naona mwaje ya beri. Na mwaje ni mwini roti mwini. Ngele mitwa Erika.
Amura
eradizi kuri America. Urumva ndikuganira n'abaturage kuri imibano itifashe neza hagati y'u Rwanda na Uganda. Mwe ndabona mu Uganda.
Uko bimeze n'ubundi hano ku mupaka iyo twinjiye mu Bugande. Nta munyarwanda uhura n'ikibazo muri iyi minsi afashwe n'umugande ahubwo ahura n'ikibazo afashwe n'umunyarwanda yamutse mu mudaso abasubiye agafunga kuko na munyarwanda na mugandura afunga umunyarwanda.
Bibabangamiye iki?
Aho bitubangamiye. Turavunika. Buhahira bwarapfuye kwikorera ugafata ikintu ukaza gukorera wamenetse wagasubiye wikoreye neza bakabifata nabyo wajyanye bakabifata
muri mwe hari uwo bari bafungamo kuko twagiye twumva amakuru bavuga ngo barabafunga
bafunze benshi muri kubwira gutuma bo barafunga ariko bafunzemo benshi
muvuma mwabyutse sangahe kugira ngo mubashe kugerayo
kubyuka tuza saa 11 za mu gitondo tuza saa 11 tukagaruka nk'izi saha ariko nyine urumva imihahiranire ni ikibazo nyine bitewe n'umuhanda none tunyuramo
bibaye ngombwa ko mutanga ibyifuzo ku bategetsi b'ibihugu byombi mwavuga ngo iki
twasaba ko baduha ubufasha tugakomeza tugahahirana imipaka umupaka ku mupaka
wowe wahashyike
yewe ni agahunga
wowe wahashyike
nanjye ni agahunga
wowe wahashyike boss
yenaka no bunyobwa
kuki mugenda muhaha gahunga cyane kuruta
agahunga impamvu tukaje muganda mugonda karahenze kandi iyo ufite umujyango mugari ufite nk'abana batanu kugira kufuka gahunga k'ibiro 25 ukajya nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri rero kuva iyo kaguze iwacu ukajya mu 15 kandi nahari bavuga ngo ni 900 cyangwa 700 uzi nuko akikorera
nuko bera iki mwahitse mbo kurondana gutya
impamvu twakoze mu gihirire inaha mu Bugande ibisambo n'abaturage urumva kuko abaturage bazi neza ko umunyarwanda umuntu yavuze ikinyarwanda n'umuntu utagira ubwenge yahacya bakava ngo uriya n'ubundi nabwo ari buje kurega na rundi ruri mavuga
none se ni ntago wabafashe
kiri mu Bugande
badufashe ariko
kiri mu Bugande nitugara kugera hariya mbere kigiye gutandukira hano tugere mu tugere gitugo twetugere
ndabashimye rero sawa
ni uhuje amahanga ni ubumbye imiryango nicyo kiza turusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urupfuno kurama subiza agati mimembero wibaze nawe bambe kumubano mu bantu kumubano mu bantu
nyuma yo kuganira n'abanyarwanda uyu uvuga ko akunze kwambutsa abajya Uganda banyuze inzi busamu yakomeje kuntembereza ku mbibe z'ibihugu byombi
ubu hano ni Ubugande urabona n'uza yakiyeme ejo bundi
imodoka
ubwo ikoma hariya niho Ubugande bwayikoma ubwo yuvuyeho u Rwanda nigo rutarakoresha umuhanda wawo ngo ngo bihure.
Aha tugiye ni he?
Turacyari mu Buganda.
Eh.
Wateza bajya mu Buganda ubariri ya ruguru. Ariko bumwe n'abakuru b'imidugudu baba barimo bumwe n'abagitiri. Mwende wasanga guno muhanda wuzuye.
Ku munsi w'isoko?
Ni ku munsi w'isoko. Ukagira ngo muno hari n'isoko. Harega ni ukuvuga uvuze muri rusange amaduka ya hano nitwe twayahahiragamo gusa.
Amaduka ya hano mu muri Uganda. Ubiye ugiye hariya hirya kuri polisi wagira ngo ni icyatsi.
Usanga abapolisi n'amaduka benshi barayafunze.
Igihe tugendeye muri aka kayira nta muntu tubona.
Nugera ruguru iriya urabona ya nzu nakweretse iri hariya haruguru ya duwani.
Uranyura he?
Njye ngiye kongera nzamuke hano mfate wa masaka yayindi.
Iyi nzira nta kibazo nza kuyigiramo.
Ikibazo uri buhure nacyo ba bayobozi nakubwiraga nibo bari bugufate bakubaze iyo waturukaga gusa ahandi nta kindi. Nyine urababwira ibyo wari urimo. Nta kibazo wikomereze nacyo bagutwara. Yuko ni umukuru w'umudugudu uri bugufate.
Akayira ni kamwe?
Akayira napo uri buzamuke mpaka.
Maze gutandukana n'uyu wantemberezaga ku mipaka y'ibihugu byombi twasezeranyeho maze nkomereza mu Rwanda. Aha haragenda hagaragara abashinzwe umutekano bafatanya n'ubutegetsi mu nzego z'ibanze mu gukumira abanyarwanda bajya Uganda no kwambura bamwe ibyo baba bavanyeyo.
Yesawa
amakuru
nemeza
uvuye? Uvuye he?
Ndi gutembera.
Yewe gutembera uturutse henye? Uturutse
yego.
Amanutse kuri barone.
Umeze neza se?
Selectif niwe wagushaka kuko iyo tubonye umuntu tutaziba nk'uko tunamubaza. Ariko umbwira ngo Filipiliya nahise ntekereza ko waturutse kuri barone wenda.
Executif ari he? Ni umurenge n'uw'akagari?
N'uw'akagari.
Aha ni mu buhe murenge wa Kanika?
Umurenge wa Kanika.
Akahe kagari?
Nyarwambo.
Nyarwambo? Okay. Wowe uri Nkeragutabara?
Nkeragutabara, ndi n'umutekano.
Mukunda! Yanarambura barune! Ubu yanarambura barune!
Nose ubu hano wahindutse ko waturutse mu Uganda?
Yego ko. Hariya gutyo. Urabona uriya munara niwo manuka?
Nose ntiwayoba?
Oya sinayoba. Kandi ngomba gutahira hariya?
Ariko hariho aho wamanutse ni mu Buganda.
Ubundi
inzira ni iyi, ahangaha
hari umuriro. Ese si umunyarwanda muri gukomeza?
Nta banyarwanda bajya i Buganda.
None se kwa niwe yagiye akaba agarutse ku cyo mu
Buganda? Oya, ari kujya i Buganda. Ugira se ngo uvayo turamukumira ngo asubireyo? Ashaka kujya i Buganda kandi ntabwo tubishaka. Ubu geraho ngo muvugane.
Ubu se muharinda kuva ari kugeza ryari?
Turaramo.
Ubu ngubu ibintu byarakomeye, umuntu batamuzi ntabwo yapfa kugenda kutamenya amakuru.
Tuvuge ngiye mwakekaga ko ndi muntu ki?
Cya mbere nanyoboreshe ubwenge kuvuga nk'umunyamakuru.
Umunyamakuru cyangwa umutasi?
Rero ushobora kuba ushaka kugambanira cyangwa ushaka kuvura.
Reka mbe ncumbikiye aho ikiganiro dusangira ijambo nari nabateguriye ku mibano y'u Rwanda na Uganda. Nshimiye abakigizemo uruhare bose, uruziguye n'urutaziguye. Mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu. Mwari na Ehe Bagira Ubusa, naho ubutaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.